Na wantiri joy yamde felleri mintaji chapande tati dande studio kalangu ketini don kibaruji e fulfulde Omar Hamad janganta on do masinaji isala wali nani ko e majji nanni mbi syndicaji lumobe hande suban on gatti dande hunde futo sonnyu der lumoji din do der gallure nyamay dum du nde murtere tokkitama nokkuje den fom ko watto nimbe keme dido be wuro tegay der departement terra kambe ngari kengan ton ban kilare yerno secrétaire général mo préfecture on famineri o wi be nimbe dogwana gam kippitande pelle murtube yewtere meden pindino le atana halo hande do filla sukabe ummatore wadobe kabu kabu der région tilaberi tiagal de dum hadano ya warta moteje yade to ardibe hauso kori jamirte mo yerno kalirnode e der ko e kibaruji meden handen subaka onon syndicaji lumobe do der gallu nyamey njehi murtere hunde futo sonnyu der lumo gon yeru no Dawda Hima Abdoulaye secrétaire général syndical lumo to enda wadata on famminiri o wi be lumobe nyamey biana njam rayi e sigila lawo lumo ko kesso jojjinado biyetedo facture certifiée Asuman Aboubakar yewtide makko o famminiri hanoni
le secteur commercial a nara le bol
jeabe der fi lumako so do sonno do ande leydi meden ciawti wakati fu gouverneur no jottina labi ganto rude himbe labi didu dowtanaki no haniri yaada nokku gonga fu no himbe galano gadani facture certifié odu min kilsina min dowtano gadol makko nino deni min adi huuno fu min deki do himbe leydi do noy burna mabbe jango latoroto yamude to lumo nyamu dum enda fedda onno yaade yesu minen he ko amin burtoto hollude metal terde
ajura vraiment nous sommes mécontents.
Nani no gay e joy lewru janvier jabbi do non ko burto nimbe keme dido en jeddo kam en be ndogoy warde ton der commune Bankilare dum doni bi en be jia kana le wuro wi'etengo to endan tegey dum sabi der to endan commune Gorwol dum doni bi en ko watta hanon be nimbe ndogwana ga Allah e pelle kipitande nimbe kacha ami secrétaire général mo préfecture Bankilare nani ko wi Issouf Illa watte do majju
hier à partir de
Kenya illu yande jete subaka woni ko himbe be fuddi ngardo amin do Bankilare ngardu min jari min jippini be len nokkurto G5 Sahel wonno don enda Kenya min limayna himbe ujunaji didon e jeddon ko wari nenne du galleji watte na galleji kempede chapan jetti tati tagal majju du konna ni e jamma o himbe bal no ngara faalaamu Allah weeti akkar mo kalto enda himbe be enda do chobi faalaabi tati do do ngorno ni enda ko min yo min tama yaade himbe Bankilare ballani sanen fu do wawiri deppan difu no herri e mali himbe be do fu gotul non minen kay bawda amin kewa sanede min duro min jogobe keddi ko min baye fu sadar mo gondo do kanyum woni fi ndiyam tabu chateau gondo Bankilare baa hejande himbe Bankilare e wer mudum fu kase ndu sadar mo goddo no wodi kan woni himbe enda ngala ciuto na
probleme d'abri ces populations la sont sous les soleils
nder andinore wadande no ga e jeegon lewru janvier ko fedde leydi Norvège hawjinde gam wallirde himbe feroybe wadi fodi hakkiloji himbe do battane sukabe ummatore Niger la toyto fudu basi ko rafke jorande nago wadi arto filla jande dom yeruno Hassan Ahmad ardido de fedde wi o wi dum deka hitere harto ko darta filla jande dom e sukabe ko darta hakkiloji mu en dan hojanede teddengi Farid Ibrahim yewtide makko
lorsque les communautés sont
min gadi hawrinde enda ni ko watta neddo amin fu anda ko heda hem himbe cakantarare de ummake no kuje mu hana fi classu to cukabe mabbe natata janga tantan woni sadorna mabbe cukabe be enda he ko e mu no tawre sador maji godon gam wobbe mabbe yeso mu golle hirnyereji godon gada kulal mu nati berde mabbe sanne denne il cukabe be enda no kani non gadane safari ko watta kulal gal enda yuwa gada mabbe der fi janginol mabbe goldu fa hande idum hani no yadude hesese gam cukabe be enda hakkiloji mu en pukko garta he jande de enda be bawodu yarude jande
s'épanouissent au niveau de l'école.
Nani bi ander sawara min serebe wadande kengan dum beediti labi de nagu der region tawa difa e tilaberi ngolla wala mudu watana lebitati ko fuddata chapande tati go lewru janvier yottade chapande tati lewru avril dubujinaji didi e nogay e tati dum du ngolla wala muno jewa der departementji region tilaberi goddi kanjum woni tombi eten filenge balle yara ekolo Nani bien sudu sabara region mo agadez gidal batu jwada kale nati hakunde mu e kojas fede sarobe sukabe jangobe. Dumdu tawa kenana e yiden hawzi le koloji in wontiri e habande chadale got e mosalam. Ibrahim Iksa didabo deko toto do horejo sudu sabara region nani kovi bandi mini anise karim.
La semaine dernière
je dire wittine no wodi erol yamude huntude hajuji erol gol USN Agadez waddito amin do enda misali jangobe college et lycée der ko be bindi be jamino tawa kulle ewande kojes jangirde lokolde enda dalila odu waddi komin noddi hawrine de enda wada chaka amin te ardibe kojes o enda ko watta min bawa sembin inde jande lokolde enda de dartodu faano wodi der chakan taraji amin de enda sador maji dibe jami ke bane mosola der no limti rafi diyan der jangirde mabbe rafi hite courant nyageje e ko nandi titta sador maji didu fu ko jaskan hani durwudo heba musolo majji miden gidi du andude no cede de sarobe jangobe be enda gonno kokka ko jas e gomnati ballaka wonno waddan fedde de enda ballaka enda e cede de enda gonano kawjore ganno wodi sarobe wombe no yama dum cede de enda gonano gadire
tout un chacun.
Nani bi ander lawol awru ye jawdi wadi commerce monte sabana watta dande yaade lumobe tababe der no kuja gomnanti e ko yobugol jangale mabbe hunde non ko wajibi sabu e cede den woni ko golleji kewdi ngadirte ko nafata bibbe leedi lawali inusa mer monte saba nani ko wi bandi min Ilya Mumini
neddo fu gadudo butti giyal do laabi kawtaade no wodi itte de jomun yobata dum yobata na meter kare goto fu keme tati san jomun yobata neddo fu ko mun etama denne moy fu no andi ko hokkata hokkama do talkuru ko jomun yobirta cede hitane fu dum no hollan ko anjay no kurden deni a hajaka sai goddo hokki butti giyal na tendere na ko nandini deni etama metre carré fu de la sibama neddo fu no andi ko yobata der hitane ko hida ni woni fadda hitande hantata jomu yobidi fu watta fami neddo yoba cede jobantede nokkuje kawtaade
nani mbiya der lawol waddande balla rewbe hoccobe korka jiri no sonna wadi ko ONG Tagaz Espoir sigili batube danol andal ko balde didi yaade tobbe rewbe hemrebe ko min walam tawabe jonde do der gallu medde nyame umma mamadu goto ekintinado famini bandi min Hawa Usman ko hebi tugi domaj
wallahi kam go e
kirgo da yigitin gatta dimmu ni woni tagala tasiri kan he kaado pamaro kamin ottata ne chonnowa der tora tam min tawano dimmu dun wala idin wadana min minan jiha fa kata ko he fa yeso kata ko min chonnowa wakati jugo min chonnata min nebi der golle de wakati jugo ba hirane min kebata Allah hoji himbe be waddani min gam be ballami gam minan gondo torro be gari to amin be bindi inde amin be ekkiti min do golle jungo gadol chafune he ko nandini min kollama min pamidu minen gidido min gadangal yago yesu e ballimin he ko min pirtirta muraduji ami yago yesu ba andal gal do kokkimin tan hejimin nafaka mawdo non min kinnato minen gada gollegi din dimin ekkita ga muraduji amin hunto
du fondey bongore yo
nani en kotan to enda der region maradi to bi en turo poje modon didi kambe jeyido inde batulawal jeta tabal ko jeddire itanaade tolo den diragu gonado no wade to enda zender ko dubujinaaji didi e no gay e tatim dun do bi en no gallure maradi den no kan woni hano filla ko bi en teateroji e ta sawadu departement mudo hano filla gadol jalli nidi ko be jeyi yaadu yeso be kebi do majum saybu begu un woni horejo jeewo o batuji nani ko famine bande min Mohamed Mamman do majum.
Le cousinage à plaisanterie.
Den iragu hunde non ko sembin dinta enda gamder leydi Niger ta heba burta ko ata lenyi sappo denne mogo birijo no ay fottude e germajo tolomo pulodu haura e maurijo tolade dum mane lenyol bakacinebe fotta mogo biribe tolade dum min ji no wodi sanne der leydi dim dun sabi ko min koji theater momintaji sappo e joy troupe mo maradi o to gadol jallinide don do min kojana troupe mo te sawa am no wodi dakoro etela te sawa gidan roji maradi mayayi be ngadi tewteru do majjun sanne denne ko min koji trop maradi on andi nore be ngadi ko sodondirta endam jonde jam hanana wade ko waddata andi nore yade tonim
fer un message.
Sangaten e yewtere meden pindinol mbi'en bojji moteje no kediti fa hande e hunde ko bibbe wuroji nokkuje kede region Tillaberi kediti e miccitade hano moteje kabu kabu kadaade yilade misali to enda der koji walam ille der dubu junaji didi e sappo e jeddi tawi dum e ngal gollal woni ko sukabe ummatore nawtorto emin bandi min Habibu Garba nani ko wi sumama Abad say pamtinan
on borni sayel balel gel tobbe tobbe puneje godon kany e pantalon cerkido le sonde mota godon jugo makko nyamul jogi kile Abdou Aziz Sale oni lata kina mojinowo loreji joni on endam der gallure walam o wodna dudnoga e jetati o moddeke bibbe didon kabu kabu o wadanno fa o wadi inde der majjum der zerma ganda do jiado endam kany woni ko hebi e mudum fa o jojjini galle makko de fa wodi hande de endan ni mo woni o mo golla le garage do endan gam wonugol motaji ido motaji den heddi noppi makko
kabu kabu ne wite
kabu kabu kangadammi fadde an natude golle garage de mi wari garage ekitade gan hebude komi humtiro haaju jonde balere de kan waddata du wobbe nata adude ko jeya de neddo ummake darake heppata ko nyaami
gogo windo on si jamme warde no
ko lati hono yilegol moteje hadama ele nokuje de endan to dun don waddi gacceji kiewdi Aishatu de Abdul Aziz odo kanturi doni no maasi juude mu fuddi no wuwa o mo halne do endan no be ngon be ngada hande ko kebbe mbura
wallawa to di mwari am mbaygi
wallahi demu min keppay ko nyaami kadule ko sukabe hawtade mi hore am de joni ba ko wottete wakati jigonno hepporo ba sa funde say min ko di nyamaane demu ndu sakal mo fon min gala de hande wala no wada no min girdi kay ba
aye balla
yerno azizi ni endani Zakaria Musa kanyo du konon den mojjintana mota ngada kabu kabu de endam hande dun wala don o wonjete ko lata ke ngado kaliji cie kanon won ngal do gollal wala no wada namono yirri ni endan
ngokay sintande
gollal gal artirmi kan woni lumako bitigi kammi firtum kile didi bitigi on andano wata mido fulbita gada mun non natumi golle kaliji di ande miden gattu su tamati salat e konandi
ceci ngeno irwo irgada
kabu mator wambe no dari no tawtina koy mo be ko haani woni tabe gomnati e wallito mudum daro walla be golle mabbe wada tawe du konani be nato way e golleji pelle pelloje de dum wono ko mer walam Abdul Karim Mumini haa
ici à la commune de Walam
do der commune Walam miden cembintina ummatore amin de endam ko watta de nata deme kaliji fadde mabbe natoyde orde pelle bombe de enda na dilude yaade yasi lewru septembre 18 gomnati waddane mi moto pom chapande nay edi hande nokkure godo mujjinama de hokkama ummatore wadobe hemre golla miden e bawde amin du gannan gande
de faire tout pour appuyer nos jeunes.
Rafinde na ko tawa ele nokuje de enda le nokku e leede gonde sal enda huno ko lati waddi basi sanne yaade golle sukab ummatore kano woni hande de enda no wawi ede yettor Allah sabu himbe mbouti fi ono wontirni famidu kono ne wat ko tay ka endu kondan hebi ono fande mosala yaade gurna mudun em nden ne gomnati du kono na han do to sukab ummatore be enda ele golle de enda ga batte Allah e to be milo yaade na toyde e pelle pelloje de en
da wonto ke baruji meden tili e dengal fulfulje joni wala fukko bawden wiide sana jabbodo Haji Hawa Usman wadda ko dengal hausan kore kirten to jamhirti
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger.